mukwano kusuba nyo buli kiseera nze ndowooza mazima lafu yensiriza buli kiseera nze ne ndwala olwoyo omuwala eyanzitokuzama kati emyezi nze mbalena kasukedde omwana mbulako kati nze ndi wano n'omwanyo ku lwoyo omuwala eyanzitokuzama iyo emmere kawa nechaina yakayirira lwakuba omwana ali wala nnyo emusozi munyambe ntuukeyo laba kati njize omwenge netaba naye nfuwa nnyo lwakuba omwana ali wala nnyo emusozi munyambe ntuukeyo kiseera nze ndowooza mazima lafu yensiriza buli kiseera nze ne ndwala olwoyo omuwala eyanzitokuzama kati emyezi nze mbalena kasokedde omwana mbulako kati nze ndi wano n'omwanyo ku lwoyo omuwala eyanzitokuzama eyo emmere kawa nechaina yakayirira lwakuba omwana ali wala nnyo emusozi munyambe ntuukeyo laba kati njize omwenge netaba naye nfuwa nnyo lwakuba omwana ali wala nnyo emusozi munyambe ntuukeyo lwakuba omwana ali wala nnyo emusozi munyambe ntuukeyo lwakuba omwana ali wala nnyo emusozi munyambe ntuukeyo wakuba omwana ali wala nnyo musozi munyambe ntuukeyo.